andara pumayda edan siga kalgacalka haramki barbartay andara pumayda edan siga kalgacalka haramki barbartay Thank you.